Kasanu kusako muimbi we bwanga ondeke nyimbe Lwaki siimbe nga kabaka mwali tate yansiima Okuvalwa yansiima tambula singa mba ku nsonga Sandi akyaze empologoma ennene abantu beewuunya Taata w'abaana n'otuulaawo nyimbe obukalo n'okuba Okuvalwa wansiima n'ekitiibwa kyanywera nafuna n'amaanyi Sebo omuwendo gwalinnya ebirowoozo byakula ndi wabbeeyi Walalalala mpulira essanyu abange Walalalala mundeke mbibye mpulira amazina Abansanyukira ng'abatafuna nnuku kano ke kadde Babakiwadde munnange mmwe munamanya ebyammwe nze siimbisa nnuku
Abange,
Sanyu ya Buganda, Kabaka,
Okuva kulwa jjajja.